Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda, mwebale kwekuuma buli omu waali. Twebaza Mukama nti tukyali wamu, tukyawuliziganya. Nze Kanya Moses nebaza Mukama olw'omwaganya ogumpeereddwa okwogerako gye muli olwaleero ku Sande mu Sande saaviisi yaffe eno ey'omu maka. Mbebaza olw'okuyita mu wiiki ewedde, tubadde tugiyitamu nga tusaba. Abatukulembedde mu kusaba mwebale nnyo, kama ab'omukisa prayer team, tuli ne ttiimu yo omusumba kule tweyanziza nnyo. Mukama abawe nnyo omukisa, mwebale nnyo, mwebalire ddala. N'omu wiiki eno twagala kweyongera mu maaso nga tusaba, kubanga tusobola kwawula mu Kristaayo na kusaba. Omukristaayo okusaba kiri ebimu ku bintu ebiri ku daily menu yo, mu bintu by'olya olunaku. Okusaba kuli omu ku bibyo. Prayer is something that we should do every day, like breathing, like eating, like walking and talking. Nti okusaba kye kintu ekimu ku bintu bye tulina okukola buli lunaku, nga bwe tulya emmere, nga bwe tussa, nga bwe tutambula ne twogera, n'okusaba bwe tutyo bwe tulina okukola buli lunaku. Omukristaayo atasaba is almost a dead Christian. Tewali njawulo n'omukristaayo omufu eri omukristaayo atasaba. A Christian life is won or lost in the consistent, faithful, and practice of the basics of our faith. Nti obulamu bw'omukristaayo busobola okweyongera nga buwangula oba nga buluzinga okuyita mu kunyiikira mu kukola ebyo ebisookerwako mu kukkiriza kwaffe, ng'okusaba, kusoma kigambo, bintu bwe bityo. Kati okusaba kye kimu ku bintu bye tulina okukola buli lunaku, kati tetusobola kussa mukono awali okusaba. So wiiki eno tweyongera mu maaso, buli omu n'amaka ge ne famire ye, nga mugenda mu maaso nga musaba, nga tunoonya Katonda. We shall pray whether we are in quarantine, whether we are in the lockdown or not, we have to pray. Ekyo tubadde tujja tukyogera wadde nga tetunaba kuyingira lockdown yeno. So whether we are in lockdown or not, still we have to pray. Tulina okusaba. Twezeemu amaanyi tugende mu maaso mu linnya erya Yesu Kristo. Mukama abampeere nnyo omukisa olw'ekyo. Kaakati njagala kwogera ku kintu kitono nnyo wano amakya g'olwaleero, kye nsaba nti mu kipassing on n'eri abantu bonna mu makanisa gammwe, mu families zammwe. I want to talk about the life of a Christian in prayer. Nti obulamu bw'omukristaayo mu kusaba. Colossians chapter 4 and verse 1 to verse 3. Abakolosaayo ensuula nnya okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lunyiriri olw'okusatu. Pawulo alina ebigambo byayogera awo ng'agamba abakristaayo ab'ekolosaayo kye balina okukola. Mukama yeebazibwe. So njagala kubategeeza nti prayer is a pipeline of communication between God and His people. Katwejjukanyeemu katono nti okusaba kulinga omuwaatwa oba omukutu wakati wa Katonda n'abantu be, between God and those that love Him, wakati wa Katonda n'abo abamwagala. Okusaba mukutu, okusaba pipe. Kati bw'okutula pipe ey'okusaba, waba tewali mpuliziganya wakati wa Katonda n'abo abamwagala oba n'abantu be. Y'ensonga lwaki pipe yaffe tulina ginyweza. Actually, tusobola n'okuteekawo pipe eddala ennene so that our prayers continue. Mukama yeebazibwe. Obulamu bw'omukristaayo bulamu bwa kusaba, because omukristaayo alina okusigala ng'ayogera ne Katonda. Obulamu bw'omukristaayo bubeesinga ku kwogerezeganya enjogerezeganya ye ne Mukama, empuliziganya ye ne Katonda. Once you stop hearing God and once you stop talking to God and listening and hearing Him, then you know you are dying as a Christian. Kati tuino okweyongera okusigaza to maintain that relationship, to maintain okusigazaawo enkolagana yaffe, enjogerezeganya yaffe wakati waffe ne Katonda. We must work on our network. Nga bw'olaba bano ba MTN, ba Airtel, nga basigala all the time, they service their masks, baservicinga balongosa emirongooti gyabwe basobole okubanga empuliziganya network ekwata. Naffe abakristaayo bwe tutyo bwe tulina okubeera ne Katonda waffe. Mukama yebazibwe. So okusaba, it is something that we should continue in. Paulo ayogera wano nti continue earnestly in prayer, nti mweyongere yongere mukusaba. Ebigambo by'Oluganda very short gendi. Being vigilant in it with thanksgiving, ngera mweyongera mukusaba n'okwebaza. Meanwhile, praying also for us. That God would open for us a door for the word. To speak the mystery of Christ. To give you a Christ for which I am also in chain. And Paul and Amanti, continue honestly in prayer. Ekigambo ekirala kyandigambye nti devote yourselves to prayer. Enzivunula endala egamba devote yourselves to prayer, endala egamba continue steadfastly, meaning persist, adhere firmly, nti munyikire mulemereko. Mulemereko mukusaba nga mutusabira nga tena mwe musaba, kubanga bwe mubivaako. Bwe mubivaako n'obukristaayo mugenda buvaamu, mugenda kulekera okulaba, mugenda kulekera okuwulira Katonda, mutandike okulaba ebirala, sitaani atandike okubagamba ebirala, mutandike okubiwulira, mulyoke mubiveeko. Kati ffe tetusobola kulekera awo, tetusobola kusirika mu kusaba. Newankubadde nga tusomesa ebintu ebirala, naye okusaba kirina okusigala ebimu ku bintu ebitutwala mu maaso ng'ekkanisa. Because this is what the Bible is saying. Bible kyegamba nti continue honestly in prayer. Tunyikire mu kusaba. Bwe tuba twasabye wiiki ewedde, wiiki eno ate twongeremu giya. Wiiki eno tugende ku level endala. Wiiki eno tweyongere mu kusaba mu linnya erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda. Hallelujah, child of God. Hallelujah. So prayer is for the most part untapped resource. Okusaba kwetaagisa olw'ebyo bye tutanaba kukwatako, olw'ebyo bye tunaba kuzuula. Bible bwegamba ku resources. Resources bye byobugagga eby'omuggulu, bye byobugagga eby'omuttaka. I beg your pardon. Bye byobugagga eby'omuttaka. So prayer is for that. Waliwo ebintu bye tutanaba kukwatako, waliwo ebintu bye tunaba kutuukako. Okusaba kutuyamba okutuuka ku bintu ebyo. Whenever we continue earnestly in prayer, prayer will help us to tap the untapped resource. It's for an unexplored continent where untold treasure remains to be unearthed. Mukama yebazibwe. Kwegamba okusaba kutuyamba okutuuka kuse eryo lye tunaba kutuukako. Waliwo ebyobugagga, waliwo ebintu bye tutanaba, what we have not unearthed, what bye tutanaba kuzuula, bye tutanaba kusima. Mukama yebazibwe. Okusaba kutuyamba nnyo mu linnya erya Yesu Kristo. So prayer is part of our daily menu. Okusaba bye bimu ku bintu ebiri ku bintu byaffe bye tulya buli lunaku. Mukama yebazibwe. Buli lunaku tulina okusaba. Waliwo omubuulizi yagamba nti the greatest tragedy of life is not an answered prayer but an offered prayer. Oba ekyo nkivunula ntya nti akatyabaga akasinga mu bulamu si sikusaba okutadidwamu sisaala ezitadidwamu naye esaala ezitasabidwa mukama yebazibwe waliwo saala zotanawa kusaba ke kati abaga akasinga naye saala zosabye nga tezinaba kuddibwamu ekyo tekirina buzibu ne wetuituuka eri mukama waffe tuli mugamba mukama twasaba n'alyoka atugolola n'agamba wasaba bubi naye nga at least wakiri wasaba mukama yebazibwe. So the greatest tragedy in life is not an answered prayer, but it is not an answered prayer, but it is an offered prayer. That we have to pray. That's why Paul says that pray about everything with all prayers. Pray with all prayers. Pray every time. Mukama yebazibwe. So we must pray about everything. Wade tuli mu lockdown, tetujja kwesiba ku corona, nti tubeerawo nga tulowooza corona. Life must continue. We are still breathing. We must pray. We must seek God. We must serve our God. We must go on. Mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda. So ngafa abakristaayo tulina okusaba, and one of the things that we must do, we must pray persistently. Remember, mujukire nti twayogerako ku Luke ensula kumi na munana olunyiro olusooka about the persistent widow. Naye olwaleero ndi Bakolosai ensula nnya olunyiriri olusooka wendi. Devote yourselves to prayer. We must pray persistently. The word persistent means being resilient, being remaining devoted, adhering firmly. Ekigambo ekyo kye kitegeeza nti okulemerako mu kusaba, okusaba nga tulindirira, okusaba nga tulemeddeko, okusaba nga tetukoowa. Whether we are in a lockdown, we must pray. Whether we are sick, prayer must continue. Prayer, our daily life of prayer must continue. Whether we are broke, whether we are at home, we have no food, wadenga tetulina mmere, obulamu bwaffe obw'okusaba bulina okweyongera. Wadenga tetulina kyakulya, tulina okusaba. Wadenga tetuli mu lockdown, tetwegazaanya, tetugenda mu church, prayer must continue. Okusaba kulina okweyongera. That shows the maturity that we have. Ekyo kiraga nti tukuze mu Yesu Kristo. Kubanga bulamu tetujja kubeerawo, ye yagamba, mukama yagamba nti tetujja kubeerangawo lwa mmere yokka, wabula n'olw'ekigambo. As long as the word comes to us, that is enough. That the word can keep us alive, the word can take us, keep us moving. Sigamba nti emmere mbi, sigamba nti abalumwa enjala nti tekirina buzibu. Ekyo tugezaako nga kanisa okukyaddressinga atalina mmere yenna, era bw'obeereyo nga tolina mmere osobola okutuukirira karo, and we see a way how we help you as a church. Ekyo tukigezaako nga kanisa okugabirira bammembers baffe abali obubi. Bammembers abamu baleeta ate ne tuwa bammembers abalala batali. But I'm talking about prayer. Naye njogera ku kusaba, nti okusaba kuno si nti tunaasaba ng'embeera nnungi yokka, oba tunaasaba nga tuli mu bizibu byokka, oba tunaasaba ng'ebintu birungi nga tuseeyeeya. Okusaba kulina okweyongera whether tuseeyeeya oba tetuseeyeeya, oba obulamu buzibu, whether we are sick, whether we are what. Prayer must continue. We must pray. Mukama yebazibwe. Mujjukire obubaka bwe nabagamba nali njogera that prayer must become our daily habit. Prayer must become our lifestyle. Ekyo kigambo kye nakozesa nti okusaba kulina okufuuka ekimu eneeyisa yaffe, kulina okufuuka eneeyisa yaffe. Kati tulina okusaba. Ate wano mukama atugezesa mwana wattu, atugezesa okulaba baani abasigala nga bagenda mu maaso n'ebyo bye twawulira n'ebyo bye tubadde tusoma, ng'eyo gy'oli nga tetukulaba, nga teri akulaba, nga teri akola ki, osaba. Eyo gy'oli mu makaago, mu nnyumba yo, n'abaana bo, osaba. Kati kano ke kaseera naawe okwerwanako n'ogamba, yes, I must come out of this season that we are in. I know it is a season of lockdown, but there is no lockdown on prayer.
tebasi bya mimwaja fe lockdown teyakute mimwaja fe teyakute kusaba kwa fe teyakute mpuliziganya ya fe ne katonda teyakute enjogerezeganya ya fe ne katonda teyakute kusaba kwa fe lockdown yakute jino mibiri nti tuleme kufuruma nyumba nti tuleme genda kumulimu ebyo byokka na yengo kusaba lockdown teyakute mavivi gafe uwoluganda njagala tufukamire tusabe ne wicheno tugende buziba mu kusaba Paulo agamba wakolosaya anti mweyongere munyikire temulekera awo temusirisa wabula munyikire mukusaba musabe pakanga tusumuluddwa musabe tusobola okubuulira ekigambo ekigambo tulina okukibuulira paka kakati wetubanga tubuulira ekigambo tulina okusigalanga tusaba tulina okusigalanga twewaayo eri Katonda Katonda tetusobola kubeerawo naye nga tetusaba mukama yebazibwa ow'oluganda kakati mbade nila vidente obudde naye njagala okukuzaamu amaanyi nti tulina okusaba nyikira mu kusaba mu linnya erya Yesu soma ekigambo ekyo tujja kweyongera nga tugabana ne wiiki eno ne ttiimu ey'okusaba tugenda kugenda maaso nga tuba guidinga ku kusaba nga tuba guidinga tubawa direction gye tunakwata mu kusaba but I was talking about the life of a Christian in prayer. Katusabe mukama nkwebaza olw'ekkanisa nkwebaza olw'obulamu bw'abantu bonna nkimanyi bulungi nti bangi nnyo bahatinga balumwa abamu njala abamu mirimu gyabwe abamu businesses zaabwe mukama zaakola kusinga tebamanyi bwe banaatandikira abamu ayi mukama baana kusoma abamu bintu bingi ayi Katonda ayinza byonna ebireeteddwa lockdown eno mukama naye tukimanyi bulungi ayi mukwano gwaffe Yesu nti ebintu nga bino tebisobola kubeerawo nga tubiganyiza newankubadde nga bibadde bivudde magombe naye mukama obiganya tubeeremu ne bye tuyiga tukwebaza mukama olwa lockdown eno era tukwebaza olw'obulamu bwaffe Katonda ayinza byonna mukama tubadde twogera ku kusaba twagala kweyongera kukunoonya newankubadde ng'eno embeera ekyaliwo ayi mukwano gwaffe tesobola kabaka w'abakabaka kutujja mu kwagala kwo bayibuli egamba nti kiki ekigenda okutwawukanya what shall separate us from your love tewali kigenda kutwawukanya si lockdown si kintu kyonna si njala si kubulwa mmere si kubulwa sente ayi mukwano gwaffe Yesu tujja kwagala era mukwano gwaffe taata twagala okweyongera nga tukunoonya nga tusaba nsabira buli ssekinoomu mukama obawe ekisa ekyokusaba obongere ekisa ayi mukwano gwaffe taata Reach out to every member of Full Gospel Church Bweyogerere and touch their lives, Lord, and tune them to prayer and tune them to your word, my Father, in the mighty name of Jesus. Mukama omukono gwo gubeerewo mu famili zaffe, ayi mukama, gubeerewo mu bulamu bwaffe, kabaka w'abakabaka taata, tujjuze n'omwoyo omutukuvu, omwoyo omutukuvu atulungamye, omwoyo omutukuvu ayogere mu bulamu bwaffe, mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu mukama nsabira mukama kabaka w'abakabaka abalina ebizibu mbasabira Yesu jjawo ebizibu ebyo mu linnya erya Yesu abalwadde mbasabira mukama basumulule bayambe ayi Katonda w'amaanyi basumulule okuva mu ndwadde zonna bawonye ayi kabaka w'abakabaka mukama Bayibuli egamba you are the same yesterday today and forever gwe yatambulanga ng'owonye endwadde zonna mukama okyatambula n'olwaleero n'olwaleero tambula nyumba ku nyumba ng'owonya buli ssekinoomu buli muntu awulira eddoboozi lino mukama n'abo mukama abatalina mwaganya kuliwulira nga tebali ku WhatsApp tebali ku Facebook nabo mbasabira mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda taata wange mukama nabo bawonye mukama nabo basisinkane nabo basumulule ayi kabaka w'abakabaka mulinnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu bw'oba olina awakuluma kwatawo ndagira mukama obulwadde obwo ogenda ndagira endwadde ey'okuta ndagira ekyose by'okuta ndagira ekikutta okuta mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ndagira emigongo okuwonyezebwa ndagira amagulu okuwonyezebwa lower abdomens okuwonyezebwa mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ndagira endira okuwonyezebwa mu linnya erya Yesu Kristo ndagira emitwe egiwona okuwonyezebwa mo kuonye zewa mori nyeria Yesu kubiso mana wakatondo mnamu abantu babereba dembe ayi mukama mori nyeria Yesu kubiso mana wakatondo mnamu otu womu kisa ayi katonda wafe womu kisa buli sachino mu mukama gavirira ikabaka wabakabaka gavirira buli nyumba ayi mukama gavirira buli member wa church tata gavirira buli muti yena ikabaka wabakabaka mori nyeria Yesu kubiso mana wakatondo mnamu era mukama ikabaka wabakabaka we pray for unity. Unity in prayer. Unity in your word, oh my master. Mwalinyeria Yesu kubisoma na wakatondo mnamu. Tutamblebu mu ayi mukama. Tuulisiganya ikabaka wabakabaka mukama. Mwalinyeria Yesu kubisoma na wakatondo mnamu. Mukama weyongero kutulungamia. Mukama weyongero kutukuma. Kabaka wabakabaka tata. Baibuli egamba wotakuma chibuga. Aba kumi wachikumira welele mukama. Kuma buli muntu yenayi mukama. Kuma abana bona ebintu byabwe mukama. Mwalinyeria Yesu kubisoma na wakatonda. Tukwebaza kubanga bwe tusaba obulira. Mulinyeria Yesu kubiso kwebaza olw'abantu bonna mukama abatalina ssanyu bawe ssanyu kabaka wabakabaka tata ababuliddwa emirembe bawe emirembe muloko dawuni eno ayi mukama mulinyeria Yesu kubiso mukama nangirira obulungi bwo nangirira ekitiibwa kyo nangirira amaanyi go mukama nangirira ekisa kyo mukama nangirira essanyu nangirira obugabirizi nangirira okuwonyezebwa nangirira okusumululwa nangirira okuteebwa mulinyeria Yesu kubiso webale ayi mukama kubanga byonna obikola in Jesus' mighty name. I give you praise and give you glory in the name of Jesus. Mukama abampere nnyo omukisa tweyongera okusaba Friday wedde twasaba batono nsaba abooluganda Friday buli Friday pasakule yatugamba tubeere mu kusaba n'okusiba Katonda yatulungamya mwekyo okuyita musumba waffe temwerabira Friday nejja era tugenda kubeera mu kusaba n'okusiba tugenda kubeeranga n'ekigambo ku makya nga bwe tubadde tubeera nakyo kati ne tusigala nga tusabira mu kigambo ekyo mu linnya erya Yesu Kristo mukama abampeere nnyo omukisa amiina.